mother beats.
Mother one and queen of it. You the one in my queen in my sweet tomato. Yeah, yeah. Talila lila. My melody to the jungle. When choo choo choo. Mtoto. Vimacho vyoko vya gorori signora. Chuku chuku wa moto ziko nyuma ya torori kombora. I give you special something, oh, beautiful. Say what you need, oh, baby. Chuchu manganga, oh, you killing me, baby, baby. Chenge, usivae nguo za kurusharo. Nitatafuta hela tuchenge. Usiruke ruke kama kangaroo. Nitachoma girigira nyumbani kwenye moto. Niombe tupate watoto. Usishie njiani kwenye changamoto. Usikombe ndio mapito. Oh mwanawe, taishi nawe. Oh mwanawe, nitakufa nawe. Wemchuchuchu mtoto, vimacho vyoko vya gorori signora. Chuku chuku wa moto ziko nyuma ya torori kombora. I give you special something, oh,